Yeah.
It sounds proficient.
Talent venkwete, but venkwete o maboko ni Mike. It's your boy Cop Kid. Mula M I Bauk.
Westsidemusicblog.net.
Gang of the jungle. YG. We go.
Kunenda masilozi nilitatinya unotokomela Simba mavela mushe nanga upushenga Mwenye sema mitima mawo wango kukisinga Diesho mwata bafindu takwata Mvela mushe nanga nifutika paka wata Unindo elela sofuna nichitike Ufuna filipo sefene chita nifutika ata
Kainendi mtu,
kainendi mtu King of the
jungle
Kainendi mtu, kainendi mtu
Kainendi mtu, kainendi
mtu YG
Kainendi mtu
These people are unloyal. Benzo nisunga kwa tsiniri nomu. Nezo zimvela kwa tsiniri moyo. Dia ili kuye mbela liko. Mativa kusunga mushe kairi ndepeba kupokerera. Yembekeza na iwo zaka zuonera. Business ya kuba zambo chakirira. Chesi wafuna wabantu ni kubachira.
I, Timothy Kids, YG, Big Boy, Amuka. So,
support system, Jiglins, Dreams, Gully Leaves, KZ Stone.